sana. Ilikuwa tu mwaka jana. Sambona tunanyimana, wengine wanapeana. Ndo mchezo gani mamba fake promise? Tungejua jinsi gani na miss. Unaringaringa kababa kwa polisi. Mi mwenyewe kunipata sio rahisi. Oh December ndotanipa tararira. Siulisema December December, ndotanipa tararira. Si ulisema December, ndotanipa tararira. Nisubiri December.
Shapigwa kibendi, low key player. Pangu na pretendi like you care. Umepita na wengi na it's not fair. Naona mauza uza. Shapigwa kibendi, low key player. Pangu na pretendi like you care. Umepita na wengi na it's not fair. Naona mauza.
Ndo mchezo gani mamba fake promise? Haitungejua jinsi gani na miss. Unaringaringa kababa kwa polisi. Mwenyewe kunipata sio rahisi. Oh December ndotanipa tararira. Si ulisema December ndotanipa tararira. Nisubiri December. December, tutanipa, tararira, nisubiri.